kujia ni Kali J. Na this round nimekuja kuwaletea sikia
maisha yangu napenda kuwa simple. Kimahisha wanna be good example. Maisha yangu sipendi kusema sema nachukia kusengeni. I hate kind of people. Maisha yangu napenda kuwa simple. Kimahisha wanna be good example. Maisha yangu sipendi kusema sema nachukia kusengeni. I hate kind of people. Napenda kuwa simple.
Yes, kiza basi my life historia. Kali J nimeishi ghetto toka nikiwa mtoto mchanga. Nimekumbana na changamoto ya maisha, yani shida na tabu. Maskini ni mgumu lakini si aibu. Akasema babu, mwanangu fanikiwa lazima huwe na adabu. Wangahiko utakosa sababu na kupata si ajabu. Maisha ni kujaribu kuona vitendo. Kusema sema si jawabu na kaa uwezi kime shh kama bubu. Maisha yangu spendi kujionyesha kwa mitaa, kujimulika na tra, kujilinganisha na wadela na huna ata era. Fukara hoi kula mbele wala nyuma, umekosa hila walala bila na unataka kila. Chanuka bwana wacho fala bongo lala.
Maisha yangu napenda kuwa simple. Kimahisha wanna be good example. Maisha yangu spendi kusema sema nachukia kusengeni. I hate kind of people. Maisha yangu napenda kuwa simple. Kimahisha wanna be good example. Maisha yangu sipendi kusema sema nachukia kusengeni. I hate kind of people. Napenda kuwa simple.
Maisha yangu namcha Mungu mumba bingu na ulimwengu. Kanipa nguvu na ulinzi maishani mwangu. Kanipa kipaji ni wapasha bare kibestare. No maana na mwabudu na msifu pia na mtukuza. Kila anaweza nafanya miujiza. Naleta nuru kwenye giza. Au vipi majiza. Maisha yangu nachukia wizi. Taku puu spendi mapose. No manake marafiki kani hit em cheese na madoe crazy boy.
Maisha yangu napenda kuwa simple. Kimahisha wanna be good example. Maisha yangu sipendi kusema sema nachukia kusengeni. I hate kind of people. Maisha yangu napenda kuwa simple. Kimahisha wanna be good example. Maisha yangu sipendi kusema sema nachukia kusengeni. I hate kind of people. Napenda kuwa simple.
Maisha yangu napenda kuwa simple. I have a smile nikionyesha dimple. Mi bado bachelor na kaa single. Nasema bila kudanganya, siendi kwa nyahani. Sitaki kufa kama panya. Mimi mwanadamu, kijana sumsumu. Nguvu kapewa kujenga na sikupigana. Ndo maana ukinichokoza sikasiriki wala sicheki. Ukitaka beef na kupa tu peace. Na ukitaka fight mi na freeze na cool kama breeze. Sipezi kuwa squeeze, edi na sneeze, edi na feel so dizzy. Napenda kutulia nikilala no more wheeze.
Maisha yangu napenda kuwa simple. Kimahisha wanna be good example. Maisha yangu sipendi kusema sema nachukia kusengeni. I hate kind of people. Maisha yangu napenda kuwa simple. Kimahisha wanna be good example. Maisha yangu sipendi kusema sema nachukia kusengeni. I hate kind of people. Napenda kuwa simple. Maisha yangu napenda kuwa simple. Kimahisha wanna be good example. Maisha yangu sipendi kusema sema nachukia kusengeni. I hate kind of people. Maisha yangu napenda kuwa simple. Kimahisha wanna be good example. Maisha yangu sipendi kusema sema nachukia kusengeni. I hate kind of people. Napenda kuwa simple.
Kali J najegemea nikilemea. Nikikosa swali basi kaptula natilia. Nikikosa viatu inira natilia. Maisha ni kuvumilia. Hii ni life experience tumepitia. Na kana kuhudhi basi radhi dhaniwia. Bora heshima zangu kuniachia.